to long and long ni weba iti ulolu hlelo kuthiwa xothoza mfana zibizwa ngumfo kawudla lapha ekoli ayibuye yakithi kade yayehlulwa ngeyasethekwini awuni nabafana bemube siyaneme masikhuthaza nina maqembu ziyakhiya izinsizwa zobaba zikhupha namagugu alo mhlaba
izwa
ziyamemeza zibubula njengamabhubesi
woza mlaleli
woza mlaleli
Gijima mlaleli
Woza mlaleli
Uhleli njulindeleni
Sithi woza mlaleli
Sithi gijima mlaleli Ngoba nakuthi nasesifikile
Yikho sithi woza mlaleli
Uhleli njulindeleni
Shinsizwa
Hawsa shinsizwa
Hawsa
Hawsa titotosa
Hawsa
shinsizwa Hawsa titotosa
Sibizi
Hawsa shinsizwa
Hawsa
titotosa
Sibizi
Hawsa shinsizwa
Hawsa
titotosa
Washintshe uNkulunkulu
Sibizi yuba amehla
Now, where's the photos?
Now, where's the photos?